wangishiyangingedwa wangishiyangingedwa wangishiya kunzima wangishiyangingedwa wangishiya kunzima yize ngije nazoma yize ngikhanda wangishiyangingedwa wangishiyangingedwa wangishiya kunzima wangishiyangingedwa wangishiya kunzima yize ngije nazoma yize ngikhanda
Zulie.